Mukazi asobola okugagga wala yali mukyamu nnyo mbeera ze nga buli omu amwewala yanoonya olutuula lwateka ayinza okuwangula ekitimba kye yateka nga nkubuulire yateekawo kicupuli mu kicupuli lwerina okukwasa buli omu mu magezi ge teyalina kususula mugagga na mwavu wabula yayiya kimu awangule omuto omukulu n'omukadde kati ffe gye tuleese zuula ekicupuli kicupuli kirabe ekicupuli tukikulezeeko naawe kati olinda ki kicupuli kigebereddwa nga temuli mazima kifulume bugenda okukya hangosenguse kicupuli kirabe ekicupuli tukikulezeeko naawe kati olinda ki kicupuli kigebereddwa nga temuli mazima kifulume bugenda okukya hangosenguse
kebeletwa nga temuli mazima kifulume bugenda okukya